Malaki 1 verse 1. Isiprofetho. Izwi likaJehova lafika ku-Israyeli ngesandla sikaMalaki. Verse 2. Nginithandile, usho Jehova. Nokho nithi usithande kanjani na? U-Isawa kasiye umfowabo kaJakobe na? Usho Jehova. Ngamthanda uJakobe. Verse 3. Kepha u-Isawu ngamzonda, ngenza izintaba zakhe incithakalo, nefa lakhe ngalinika amakhanka asehlane. Verse 4. Uma u-Edomu ethi sichithiwe, kepha siyakubuye sakhe izincithakalo, usho kanje uJehova Sebawothi uthi, bayakwakha bona kepha mina ngiyakudiliza. Babizwe ngokuthi umkhawulo wobubi, nabantu Jehova bathukuthelelayo kuze kube phakade. Verse 5. Amehlo yenu ayakukubona, bese nithi uJehova yakuba mkhulu kudlule nasemkhawuleni ka-Israyeli. Verse 6. Indodana idumisa uyise, nenceku inkosi yayo, uma nginguyise kuphi ukudunyiswa kwami? Uma ngiyinkosi kuphi kwesatshwa kwami, usho Jehova Sebawothi, kinina baphristi enilidelela igama lami, nokho nithi silidelele kanjani igama lakho na? Verse 7. Ngokunikela ngesinkwa esingcolileyo e-altare lami, bese nithi sikungcolise ngani na? Ngokusho kwenu ukuthi itafula likaJehova lidelelekile. Verse 8. Lapho ninikela ngesilwane esimpumputhe sibe ngumhlatshelo, akukubi na? Lapho ninikela ngesilwane esiqhugayo nesigulayo, akukubi na? Mawusisondeze kumbuso wakho, uyakuba nomusa kuwe na? Uyakwamukela na? Usho Jehova Sebawothi. Verse 9. Manje ake ninxuse kuNkulunkulu ukuba abe nomusa kithi, njengokuba nokunjalo ezandleni zenu, uyakunamukela na? Usho Jehova Sebawothi. Verse 10. Sengathi kungaba khona phakathi kwenu ongavala isicapha ukuze ningabaseli ize athale lami, angithokozi ngani? Usho Jehova Sebawothi, angiyukwamukela iminikelo ezandleni zenu. Verse 11. Ngoba kusukele ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo, igama lami likhulu phakathi kwezizwe. Endaweni zonke igama lami lishiselwa impepho kanye neminikelo ehlamlukileyo, ngoba igama lami likhulu phakathi kwezizwe, usho Jehova Sebawothi. Verse 12. Kepha niyalihlambalaza ngokusho kwenu ukuthi itafula lenkosi lingcolile lona, nesithelo sayo ukudla kwalo sidelelekile. Verse 13. Nisho futhi ukuthi bheka ukuhlupheka, bese nilincimfela, usho Jehova Sebawothi, niletha ukuthathwe ngobudlova, nokuqhugayo, nokugulayo, niletha kanjalo umnikelo, bengiyakwamukela lokhu esandleni senu na? Usho Jehova. Verse 14. Makaqalekiso okhohlisayo, okukhona emhlimbini wakhe iduna, kanti athembisa ahlabele inkosi okonakeleyo, ngoba ngiyinkosi enkulu, usho Jehova Sebawothi, negama lami lesabeka phakathi kwezizwe.